One time finger to lick a beach. Zineba nyua nyitu nyi miracle life. Ne wajobu walanga buli nesukuti. Wabu nyumye vivozi wabuli single. Bawe kawai nyoba juisi wa mango. Kesto ni nyumi ulenguli koyo. Obu imba wabu nyuma bonkorela. Govule kwecha love the girl between your teeth. Gamba wana yine kajeo smile. Omutima kukuba nga ningali kumulilo. Kuba nyua nyipa silikone linya. Te wali chila labyo nambe kugambie. Mpoze linya biti wakisha. Tanya uvila singa koze sashisha. Nekampana baby you my rockstar. Uvi imbo nendufu na ufasta. Nafuno msama. Msama times nafuno msama. Sibya kusaga nafuno msama. Msama times nafuno msama. Nafuno msama. Msama times nafuno msama. Sibya kusaga nafuno msama. Msama times nafuno msama. Young number to sink and never be summer. To tap a simbi na kola mudi musama. Natia muko kali serious. Tika kumia okampa de na dress. Na HBR tika yogela luzungu. Hey my baby you make me so high. Oyogela bichingu kubila matali. Mwichinta muka konze bidya mubusungu. Tosaga nangeze sili mutamivu. Calm down baby you so irritable. Nzike wansu ndabi kukwa itebo. Sichente geza sonyi wanawe baby. I won't take it this single yo gila votio. Sembila wano mkunyi ya mapens. Oliso sexy singa Jennifer Lopez. Baby ingila nkufuge komo bens. Duvene kunsi tugenda kukumwezi. Nafuno msama. Msama times nafuno msama. Sibya kusaga nafuno msama. Msama times nafuno msama. Nafuno msama. Msama times nafuno msama. Sibya kusaga nafuno msama. Msama times nafuno msama. Mwezo gujan, zila yomu Vegas. Chakuwa walanga sagala kagende. Sigala baby, nita niko kawana. Olimulu njo, njaga zabu dimpo. Fisi yetu kula telimu ya de pimpo. When you body, let me see you wiggle. Oliwa dembeto ya gala barwana. Olina waka sigeza na kurihano. Nyumi ure chikumbo, kila kutatiana. Sili na balala baby kumulirwana. Nafuno msama. Msama times, nafuno msama. Sibya kusaga, nafuno msama. Summer times enough, no summer. Summer times enough, no summer. Do I cannot?